is another one. Touch.
Blast on the track.
Oh na 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 na. 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 Oh na 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 na.
When you shape sumari,
alivyojiona.
Kisura nansi sumari,
ukiuona.
Na rangi kama msumari,
ebwana noma.
Na kwenye makarate hatari,
anavyouza katangoma.
Anavutia mtambuka kwa mamanga, shindula snura wa majanga.
Yeni kiboko ya masista du, atara na makeke ya skubidu. Mwendo bai koko na ya kemingu, anakumesha wana koma mabraza du. Yeni kiboko ya masista du, atara na makeke ya skubidu. Mewe she do like
karorero.
The way she move like
carorero.
The way she dance
carorero.
Oh baby, yeah. The way she move like
carorero.
The way she do like
carorero.
The way she dance
carorero.
Oh baby, yeah.
Ngangana, ngangana nae,
like commando.
Ukijichanganya, naruka nawe.
Za taekwondo,
eh. I'll be fight like a Jackie Chan. Ha! Kumijiwe bwana
Amitabashan.
Ay, hallelujah.
Hallelujah.
Hakia Mungu we mtoto mbona leo.